dhawacan wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska VOA da bilowgii bishan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa shaaca ka qaaday qorshihiisa Qasa ee Falastiiniyiinta isagoo sheegay in dadka reer Falastiin ee degan Qasa loo rarayo meelo kale isagoo xusay wadamada Masar iyo Jordan hadalka Trump ayaa hadal hayn weyn ka dhaliyay dunida muslimka arrintaas ayaan todobaadkan ku eegaynaa barnaamijka ilayska VOA da oo aan idiin soo jeedinayo anigoo ah maxamed cabaad xasan ra'iisul wasaaraha israel benjamin netanyahu ayaa bilowgii bishan booqasho ku yimid magaalada washington waana madaxii ugu horeeyay ee waddan shisheeye ah oo aqalka cad kula kulma madaxweyne donald trump tan iyo markii uu xafiiska la wareegay markiisii labaad 20-kii bishii january ee sanadkan intii lagu guday jiray shir jaraa'id oo ay si wada jira u qabteen madaxweyne Trump ayaa ku dhawaaqay fikradda ah in Mareykanka uu la wareegi doono gacan ku haynta marinka Qasa oo uu u rari doono in ka badan 2 milyan oo qof oo Falastiiniina meelo kale isagoo soo hadal qaaday Masar iyo Urdun xilli 400,000 oo dadka reer Qasa ay dib ugu laabteen guryahoodii la burburiyey kadib heshiiskii xabad joojinta ee 19-kii Janaayo ee u dhexeeyey Israa'il iyo Hamas ayuu madaxweyne Donald Trump ku dhawaaqay arrintan la yaab kale
The U.S. will take over the Gaza Strip, and we will do a job with it, too.
Mareykanka ayaa la wareegaya marinka Qasa, shaqana waan ka qaban doonaa.
Trump ayaa sheegay inuu doonayo in Qasa uu hormariyo oo uu ka dhigo meel dhismo qurxoon oo dalxiiska loo tago.
Everybody I've spoken to loves the idea of the United States owning that piece of land, developing and creating thousands of jobs with something that will be magnificent in a
qof kasta oo aan la hadlay uu ka helay fikradda ah in Mareykanka uu leeyahay dhulkaasi horumarinta iyo abuurista kumanaan shaqo oo leh wax aad u qurux badan oo ku yaala meel aad u qurux badan oo aan qofna sii saadaalin karin qofna hadda ma eegi karo sababtoo ah wuxuu arkayaa waa dhimasho iyo burbur dhismooyinka ah
Trump ayaa warkan ka sheegay xilli uu aqalka cad kula kulmayay ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu Netanyahu ayaa isna uga jawaabay hadalka Trump.
I've said this before, I'll say it again. You are the greatest friend Israel has ever had in the White House.
Tani hore ayaanu iri mar kale, waana oranayaa, waxaad tahay saaxiibka ugu weynaa ee Israel ku yeelato aqalka cad.
Trump ma uusan soo bandhigin faahfaahinta ku saabsan sida uu qorsheynayo inuu gacanta ku dhigo Qasa oo ah aag ay burburiyeen dagaalo 15 bilood ka socday. Todobaadkii tagay mar uu hadlayay Trump waxa uu sheegay in arrinta Qasa ay ahayd soo jeedin oo uusan doonayn inuu xoog ku meelmariyo. Macadda sida la wareegida Qasa ay ugu habboonaan karto yoolka uu Trump sheegay ee ah in la ballaariyo heshiiskii Abraham oo lagu soo daro xukuumadda Riyadh. Trump muddo-xilidkiisii hore sanadii 2020-kii waxa uu dhexdhexaadiyay heshiiskii caadiyeynayay xiriirka Israa'il iyo dalalka Carabta. Saudi Arabia ayaa sheegtay inay ogolaan doonto oo keliya inay aqoonsato Israa'il haddii dagaalka Qasa uu soo afjarmo Falastiiniyiintana ay helaan dariiq ay ku yeelanayaan dowlad madax bannaan. Mareed Mabruk waxay ka tirsan tahay macadka Bariga Dhexe, Middle East Institute.
Shuttling them out of Palestine into neighboring countries is not a particularly auspicious start. So I think it's going to have quite a pronounced effect. Having said that, we don't know, as with so many things about President Trump, we just have to wait and see.
Waxay tiri in Falastiiniyiinta dhulkooda laga saaro oo ay ku dhex milmaan dalalka deriska ah maaha bilow wanaagsan, markaa waxaan filayaa inay yeelan doonto saameyn muuqata. Ma garanayo sida waxyaabo badan oo ku saabsan madaxweyne Donald Trump iyo tallaabooyinkiisa ay noqon doonaan. Waa inaan sugno oo aan aragnaa. Ku dhawaaqista Trump ee la wareegida Qasa waa calaamadii ugu dambeysay ee hamigiisa ah in Mareykanka uu meelo kala gaaro. Kadib oraahdiisii ahayd inuu Greenland kala wareegayo Denmark iyo inuu la wareego kanaalka Panama, isla markaana uu sida uu hadalka u dhigay dalka Kanada ku soo daro Mareykanka. Kahor inta uusan kulanka la yeelan Netanyahu, Trump waxa uu sidoo kale faray dib u soo celinta cadaadiskii ugu sarreeyey ee la saaro Iran si looga hortago inay hesho hubka nukleerka. Waxa uu sidoo kale soo afjaray taageeradii uu siin jiray hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan caawinta qaxootiga Falastiiniyiinta ee UNRWA. Waxa kale oo Mareykanka uu ka saaray golaha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay, golahaas oo uu ku tilmaamay mid yahuudda nacab. hadalka ka soo yeeray madaxweyne Donald Trump ee ku aadan la wareegista qasa ayaa dhinaca kale waxa ka dhashay falcelin caalami ah oo caro iyo cambaareen isugu jirta. Qorshahaasi ayaa waxa dhalilay oo ka soo horjeestay Sacuudiga iyo dalal kale oo carbeed, waxaa sidoo kale saluugay madaxda dalal badan oo xulafo la ah Mareykanka. Jimcihii la soo dhaafay, kulan ay madaxda carabta ku yeesheen magaalada Riyaad ee dalka Sacuudiga ayay isagu wada hadleen masiirka qasa. Shirkan oo madaxda isugu yeeray dhaxal-sugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan ayaa waxaa ka qayb galay madaxda wadamada Qaliijka iyo Masar iyo Jordan. Haddaba muxuu yahay mowqifka carabta ee soo jeedinta madaxweyne Donald Trump? Su'aashaasi waxaan weydiiyey Maxamed Biixi oo ka faallooda arrimaha carabta muddana ku noolaa dalka Sacuudiga.
Arrinta la xidhiidha ee mowqifka wadamada carabta ee ku aadan qorshaha uu Trump ku doonayo in dadka reer Falastiin lagaga saaro marinka qasa oo halkaa lagu baneeyo, wadamada carabta mowqifkoodu waxa weeyaan mid diidma ku salaysan, sababtoo ah maxay tahay natiijada ka dhalan karta haddii go-aanada caynkaas oo kale ah ama qorshaha caynkaas oo kale ah uu hirgalo ayay ka dharagsan yihiin, iyo saameynta ay ku yeelanayso qadiyada reer Falastiin iyo weliba amniga gudaha wadamadooda. Maalintii Jimcihii shir ay ku yeesheen wadamada Khaliijka iyo Urdun iyo Masaaridu ee dalka Sacuudi Arabiya ayaa arrimaha maxay kalaga wada hadlayay, inkastoo aanu shirka ka soo bixin war rasmiya. Haddana AFP oo soo xiganaysa ila wareegga Sacuudiya waxay sheegtay in laga wada hadlayay maxay tahay arrinta iyo dib u dhiska qasa iyo waxa laga odhanayo. Sidaas darteed arrintan culayska ay leedahay way muuqataa. Wadamada carabtuna shirar bay baryahan aada ugu jiraan qorshaha iyo qorshahan masaarida ayaa laga warsugayaa. 7-aad-ka bishanna waxaa la shir lagu qaban doonaa dalka masaarida oo qorsha ka bedelkiisa uu taraamoodo isagu maxay ka lagaga hortagayaa. Associated Press oo soo xiganaysa diblomaasiyiin masaariya waxay sheegtay inuu ka kooban yahay ilaa iyo 3 qodob oo waaweyn oo muhiim ah. Sidaasi darteed arrintan imika waxay kusoo aadaysaa iyada oo maxay ahaytay qadiyada reer Falastiin ay marayso meeshii ugu adkayd taariikhda marka la eego iyo dadka masiirkooda iyo xuquuqdooda. Marka halis weyn ay kusoo wajahan tahay dhinaca kalena wadamada carabta hogaamiyaasheeda waxaa hor yaala imtixaan adag oo maxay ahaytay arrintaa ku saabsan laga eegayo sida ay maxay tahay uga gudbaan. Sidaasi darteed maaha un cidda diidan qorshahana sideedaba wadamada carabtu maaha, laakiin xataa dunida inteeda kaleba way diidan tahay marka laga reebo Trump Mareykanka iyo weliba Israel marka laga reebo qaramada midoobay baa diidan, wadamada Islaamka diidan, Yurubiyaanka xataa diiday. Marka dhinac laga eegana qorsho suuragal ah dhulka marka la eego suuragal maaha. Dadkana waa dad dhul jecel, dhulkooda way jecel yihiin. Runtii waxaad arkaysa intay dagaaladu socdeen ee laga leynayay 2,400 halkaasay ku sugnaayeen haddii marka laga saari karayo xilligaas laga saari lahaa. Sidaas darteed wadamada carabtuna waxay ka muujinayaan saluug iyo diidmo, waxaana la arki doonaa bal shirkaas iyo maxay ahaytay halka ay dhigaan
qorshaha. Madaxweyne Trump waxaa sidoo kale kasoo horjeestay Antonio Guterres, xubiyaha guud ee qaramada midoobay.
It is vital to stay true to the bedrock of international law. It is essential to avoid any form of ethnic cleansing.
Waa lama huraan inaad daacad ka ahaato ilaalinta sharciga caalamiga ah. Waa lagama maarmaan in laga fogaado nooc kasta oo isirsifayn ah.
Keir Starmer waa ra-iisul wasaaraha dalka Britain, isla waxa uu ka hadlay aragtidiisa ku aadan in Falastiiniyiinta Qasa laga raro.
They must be allowed home. They must be allowed to rebuild, and we should be with them in that rebuild on the way to a two-state solution.
Waa in loo ogolaadaa inay guryahooda joogaan. Waa in loo ogolaadaa inay dib u dhis ku sameeyaan. Waa inaan la garab istaagnaa dib u dhiskaasi oo xalka gobolka loo maro dariiqa laba dowladood.
Hadalka ka soo yeeray madaxweyne Trump ee Qasa ku saabsan ayaa waxaa sidoo kale siyaabo kala duwan uga falceliyay Israa'iiliyiinta. Bezalel Smotrich waa wasiirka maaliyadda Israel.
The plan presented yesterday by U.S. President Donald Trump is the true response to October 7th.
Qorshaha uu soo bandhigay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waa jawaabta dhabta ah ee weerarkii Hamas ee October 7th. Waa jawaabta kuwii xasuuqi ugu darnaa ka geystay dhulkeena. Waxayna arki doonaan inay waayaan dhulkooda.
Dhinaca kale, falanqeeyaasha Israa'iil ayaa qaba in fikradda Trump ay tahay mid ay la dhacsan yihiin qoryaha meelka adag ee Israa'iil. Amos Asel Shalom waxa uu ka tirsan yahay macadka Hartman Institute.
It's only natural for them to be this idea's cheerleaders because they think in messianic terms, in terms of...
Waa wax dabiici ah in iyagu ay noqdaan kuwa dhiirigeliya fikradda, sababtoo ah waxay u malaynayaan erayada Trump kuwa la jaanqaadaya erayada Masiixiga. Laakiin marka la eego xalalka waaweyn iyo kala guurka iyo isbeddelada gobolka, kuwaas oo dhan ma aha habka bariga dhexe loo qaabeeyey.
Shalom waxa uu sheegay in Israa'iil iyo Falastiin labaduba looga baahan yahay inay dulqaad muujiyaan.
One change, you have to work very very patiently over many years with many...
Haddii aad rabto isbeddel, waa inaad si dulqaad leh ugu shaqaysaa sanado badan oo dhinacyo badan aad ka qayb gelisaa. Haddii aadan sidaa yeelin, waxa kaliya ee aad heli doonto waa rabshado iyo burbur iyo rajabeel.
Afhayeenka ururka Xamaas Saami Abu Zuhri ayaa ku tilmaamay hadalka Trump wax lagu qoslo oo aan caqligal ahayn, isagoo isintaa ku daray in fikrado kasta oo noocana ay yihiin wax lagu abuurayo fawdo iyo xiisad gobolka ku baahda. Qasda Falastiiniyiintu waxay sheegeen in inkastoo uu burbur baaxad leh ku yimid, haddana aanay doonaynin inay ka guuraan. Axmed Halasa waxa uu ka mid yahay dadka degan magaalada Qasda.
I am Gaza. My father and grandfather were from here. We are true Gazans, so they can do whatever they want.
Aniga waxaan ahay reer Gaza. Aabahay iyo awowgay waxay ka soo jeedaan halkan. Waxaan ahay reer Gaza run ah. Marka wax kasta oo ay doonayaan way samayn karaan, annagana waan ku sii adkaysan doonaa dalkeenna hooyo. Halkan ka bixi mayno waxaan haysanaa hal duq oo kaliya, ku noolaada ama ku dhinta halkan.
Riyad Mansuur waa ergeyga Falastiin ee qaramada midoobay, isna waxa uu soo jeediyey halkan.
Our country and our home is the Gaza Strip. It's part of Palestine. We have no home. For those who want to send them to a happy life...
Dalkayga iyo gurigayga waa marinka Gaza. Waa qayb ka mid ah Falastiin. Guri ma lihin. Kuwa doonaya inay u diraan meel ay ku sheegeen meel farxadeed oo u wanaagsan ha ku noqdaan guryahoodii hore ee gudaha Israa'iil. Waxaa jira meelo fiican wayna ku farxi doonaan inay ku noqdaan meelahaas.
Ma cadda sida fikradda madaxweyne Donald Trump ay saameyn ugu yeelan doonto wadahadallada xabad joojinta ah ee Qasa ee loo madlan yahay in dhowaan ay ka bilaabmaan dalka Qatar. Intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii Ileyska V O eda oo aan toddobaadka kusoo qaadanay hadalkii dhowaan dunida qabsaday ee madaxweyne Donald Trump ee ahaa in Maraykanku uu la wareegayo magaalada Qasa, Falastiiniyiintana loo wareejinayo meelo kale oo ay Jordan iyo Masar ka mid yihiin. Barnaamijka anigoo Maxamed Cumar Xasana ayaa idinla socodsiinayay. Cidii uu sheegana waxay ka daalacan kartaa boggeenna internetka iyo Facebook. Inta aan barnaamij midka la mida ku kulmaynana, waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.